Chevele, kuqhamele. Chevele, kuberekele. Chevele, kidibereke. Chevele, kuqhamele. Chevele, kuqhamele. Chevele, kidibereke. Chevele, kuqhamele. Chevele, kidibereke.
Angwana kwa gae ke le fase mo ra shevelana. Amperekise ke go berekise mo tshitotswe le pele. Angwana kwa gae ke le fase mo ra shevelana. Amperekise ke go berekise mo tshitotswe le pele. Angwana kwa gae ke le fase mo ra shevelana. Amperekise ke go berekise mo tshitotswe le pele. Angwana kwa gae ke le fase mo ra shevelana. Amperekise ke go berekise mo tshitotswe le pele.
Eja eja seloine seloine
laile mesabene o tirisa.
Eja eja seloine seloine
loko o ne tirisa na mina na ku tirisa.
Wanwanisano wena nyana manike
lobala ba mabuso unyike le
tonya uri we
la kwae ka lebitso la ka ska kupela kwae ka lebitso la ka
malomacha ombeke 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 malomacha ombeke
mo pitori rae baka mo pitori go monate mo pitori ra di bereka mo pitori rae baka mo pitori go monate mo pitori ra di bereka are mo pitori rae baka mo pitori go monate mo pitori ra di bereka san mo pitori rae baka mo pitori go monate mo pitori ra di bereka san
e barite heritene ra the para toa e pa arnya ke change e gire tutti ma baby son della rospenda e la rosuara fresh barite heritene ra the para toa e pa rena arnya ke change e gire tutti ma baby renare ka o berekena toa e bare ari boni silo le bilani ari chavi silo ari boni silo le bilani ari chavi silo.
Angwana kwa gae ke le fase mo ra shevelana. Amperekise ke go berekise mo tshitotswe le pele. Angwana kwa gae ke le fase mo ra shevelana. Amperekise ke go berekise mo tshitotswe le pele. Angwana kwa gae ke le fase mo ra shevelana. Amperekise ke go berekise mo tshitotswe le pele. Angwana kwa gae ke le fase mo ra shevelana. Amperekise ke go berekise mo tshitotswe le pele.
Eja eja seloine seloine
laile mesabene o tirisa.
Eja eja seloine seloine
loko o ne tirisa na mina na ku tirisa.
Wanwanisano wena nyana manike
lobala ba mabuso unyike le
tonya uri we
la kwae ka lebitso la ka ska kupela kwae ka lebitso la ka.
Malomaja umbeke, 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 Malomaja umbeke.
Mopitori rae vaka, mopitori homo nate, mopitori radi bereka. Mopitori rae vaka, mopitori homo nate, mopitori radi bereka. Are mopitori rae vaka, mopitori homo nate, mopitori radi bereka san. Mopitori rae vaka, mopitori homo nate, mopitori radi bereka san. Mopitori radi bereka san. Mopitori radi bereka san.
Are bonisilo, lebilani are chavisilo.